haswa. Nione macho yake yanayoteketea kama moto. Keep it.